damu strike Uganda bakubye ne masoka no
buganga. Drop our bet.
Abata twagaliza banji balina holokoso mungi pano bogera binje bimu polopaganda we batuleke kozi we are meant to be weterera bakukube bifananyi we yagale kubaje tufule gwa mani kola mu bumpi nyumira wakiri abo bagala kulabi ononese tabauliza balina nemize omulungi owange twerage gwekiruma wala yetuke kati kwata wano
tubarumye
n'omutima gwo guteke wano
tubarumye
my baby girl chusoti
tubarumye
njagala bakimanye emitima gisa kimu nkwata wano
tubarumye
n'omutima gwo guteke wano
tubarumye
my baby girl chusoti
tubarumye
njagala bakimanye emitima gisa kimu olina mbemu njagala okimanye gwali mu future yange kusaba tuse kimu nalonda gwe mazima oli chase yange kati mutuleke tujoge ab'emitima eminafu bakabe oba kisoboka mugende muwabe enteekateeka ziwedde fereka tuto omukago olujjudde lw'amaanyi ensi yonna eraba nkusimba ebirabo omwana w'abandi kubanga byonna obigwana kati kwata wano
tubalumye
n'omutima gwo guteeke wano
tubalumye
my baby girl chusoti
tubalumye
njagala bakimanye emitima gisa kimu nkwata wano
tubalumye
n'omutima gwo guteeke wano
tubalumye
my baby girl chusoti
tubalumye
njagala bakimanye emitima gisa kimu abatatwagaliza bangi balina holokoso mungi pano bogera binje bimu polopaganda we batuleke kozi we are meant to be weterera bakukube bifananyi we yagale kubaje tufule gwa mani kola mu bumpi nyumira wakiri abo bagala kulabi ononese tabauliza balina nemize omulungi owange twerage gwekiruma wala yetuke kati kwata wano
tubarumye
n'omutima gwo guteke wano
tubarumye
my baby girl chusoti
tubarumye
njagala bakimanye emitima gisa kimu nkwata wano
tubarumye
n'omutima gwo guteke wano
tubarumye
my baby girl chusoti
tubarumye
njagala bakimanye emitima gisa kimu
olina mbemu njagala okimanye gwali mu future yange kusaba tuse kimu.